Urya nkubona umunsi wa mbere nabaye nkubonekewe nahise ntungurwa ku buryo bukomeye n'ubwiza wifitiye nacitse intege kuko abaguhururira ruruhuri bose bakaza baganahuri byaratonze mburaho mpera ngo nkubwire ijambo nkiri mu rujijo uburajo ti ndagukunda Nyabufindo sinzi uko ubigenza ngo nishime niyo mpamvu tuzahora twicaranye nk'ipfundo n'ijwi rirenga reka mbivuge ubugira kenshi ko nta n'umwe uteze kugusimbura mu bwenge bwanjye